Sizothola bazalwane ukufunda kwezwi lenkosi ngosisi wethu uNomzamo sizofunda kwincwadi kaExodus uchapter number 12 sisuka kuverse 1 siyoma ku 13 mase siyeqa siye kuverse 21 siye ku 31 Exodus chapter number 12.
Amen bazalwane. Yesu ngizocela sithole izwi Exodus 12, chapter 12, ngizofunda kusukela kuverse 1 kuya ku 13. Isihloko sithi ukumiswa komkhosi wePhasika. Kuverse 1, uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aaron ezweni laseGibhithe ethi, lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwalenyanga yilona lowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, iwundlu ngendlu. Uma abomuzi bengaleneli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njenganani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Iwundlu malingabi nasici, libe ngeleduna, libe nonyaka munye, nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Niyakuligcina kuze kube sosukwini leshumi nane lwaleyo nyanga. Ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Baza kuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abaya kudlela kuzo. Baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo, bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemfino ebabayo. Ningalidli liseluhlaza noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo ikhanda lalo kanye nemlenze yalo nezibilini zalo. Ningashiyi lutho kuze kube sekuseni, kepha okusele kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo. Niyakuyidla kanje, izinkalo zenu ziboshiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, nezindondolo zenu zisezandleni zenu. Niyakuyidla ngokushesha, kuyiphasika likaJehova, ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe. Abantu nezinkomo ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe. NginguJehova. Igazi liyakuba luphawu lwendlu ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini, ningehlelwa yisifo sokubhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Amen bazalwane. Sizodlula siye kuverse 20. Siye kuverse 21. Uverse 21 uthi, uMose wayesebiza amalunga akwa-Israyeli wathi kuwo, hambani nizithathele amawundlu ngokwemindeni yenu nihlabe iPhasika. Nothatha isithungu sehisophi nisicwilise egazini elisemcengezini, nibhece ikhothamo nezinsika zombili zomnyango negazi elisemcengezini. Akuyi kuphuma muntu emnyango waleyo ndlu kuze kube sekuseni, ngokuba uJehova uyakudabula ukuyoshaya abaseGibhithe. Nanxa ebona igazi elisekhothameni nasezinsikeni zombili, uJehova uyakudlula kulowo mnyango. Angavumeli umbhubhisi ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. Niyakugcina lento ibe ngumthetho kuwena nakuwe nakuwo amadodana akho kuze kube phakade. Kuya kuthi lapho senifike ezweni uJehova aza kuninika lona njengesethembiso sakhe, niyagcina inkonzo yakhe. Kuya kuthi nxa abantwana benu besho kini bethi yini le nkonzo kini na, nithi kungumhlatshelo wePhasika likaJehova owadlula kuzo izindlu zabantwana baka-Israyeli mhla ebulala baseGibhithe, ezophula izindlu zethu. Abantu bakhothama bakhuleka. Abantwana baka-Israyeli basuka benza njalo njengoba uJehova ebayalile oMose no-Aroni, benza njalo ke. Amazibulo aseGibhithe ayabulawa. Kwathi phakathi kwamabili uJehova wabulala onke amazibulo ezweni laseGibhithe, kusukela kulo izibulo likaFaro wayehlala esihlalweni sakhe sobukhosi kuze kube kulo izibulo lesiboshwa esasisetilongweni kanye namazibulo onke ezinkomo. UFaro wavuka ebusuku yena nezinceku zakhe zonke nabo bonke abaseGibhithe. Kwaba khona ukukhala okukhulu eGibhithe ngokuba kwakungekho ndlu lapho kungafanga muntu khona. Wababiza uMose no-Aroni ebusuku wathi, vukani niphume kubantu bami, nina nabantwana bakwa-Israyeli, nihambe nikhonze uJehova njengalokho nishilo. Leli izwi leNkosi.
Sanbonani bazalwane. Kamalami and Gustuart, and a warm welcome. If there is anyone who's visiting us here for the first time, please do feel free to introduce yourself to us and to me after the service. I'd love to get to know you better.
Singathanda ukuba sinazi kangcono emva kwenkonzo, siyacela nize nizozazisa kuthina, sizoza nani kunina, sizozazisa kunina, sazane egameni likaJesu. Amen.
We are in a series working through the first 15 chapters of Exodus.
Nisithola ke sisezintshumayelweni ezithelelanayo esizishumayela encwadini ka-Exodus, la sibheka khona isahluko sika-1 size siyoma esahlukweni sika-15.
And each chapter is designed to tell us something more about who God is.
Desibonile kulezi zintumayelo esishumela kuExodus ukuthi isahluko nesahluko ngasodwa sinokuthize esifundisa sona ngoNkulunkulu ngokuthi ungubani uNkulunkulu. Amen.
And this morning we're going to come to learn or know more about how the Lord rescues.
Namhlanje esizofunda ngakho kulezi zahluko zanamhlanje ukuthi uNkulunkulu usindisa kanjani, ihamba kanjani indaba yokusindisa kaNkulunkulu.
If you follow fashion and celebrities, then you will know that the Met Gala took place a few weeks ago.
Uthi ke mfundisi, uma ngabe umuntu othanda kakhulu ezengqephu, uthanda ukugqoka kahle, ulandela kakhulu lezo zokuswenka, uzokwazi ukuthi lo mhlangano lo uhlanganile asewubize ngegama ubizwa ngeMet Gala, uhlanganile emavikini ambalwa edlule.
For the rest of us, this is an invite only annual fundraiser held in the New York Metropolitan Museum.
Uthi ke kuthina abangazi maqondana nalo umhlangano lo la oza khona noma umcimbi lo la oza khona ngobumenyiwe kuphe, awuzi mangabe ungamenyiwe, usuke wenzela ukuba kuqokelelwe imali ku fundraise, wenziwa njalo ngesikhathi esithize ngonyaka kanye ngonyaka kuloku ke ubuse museum njengalokhu esho umfundisi yase New York.
But don't worry, because at $100,000 per seat, you don't really want to be invited.
Kuyabiza-ke ukuya lapho-ke kulo mhlaka njengoba esho umfundisi, ungakhathazeki ngokungabi ingxenye yalapho, ngoba kubiza imali engangale aseyishilo ukuthola nje isihlalo esisodwa kuloya mcimbi.
It's known around the world as fashion's biggest night.
Uthike yaziwa lo mcimbi noma lo lasuku emhlabeni wonke njengokuthi usuku nje olukhulu olwaziwa ngobusuku bengqipho. La bantu nje beyoswenka khona ubusuku bokuswenka.
Where you find the most popular celebrities.
La othola khona osaziwayo abadumile.
Wearing the most expensive and outrageous outfits.
La khona besuke begqoke beqonza osaziwayo begqoka izinto ezibizayo kakhulu futhi ezingajwayelekile.
One year someone came wearing a fully functioning crystal chandelier.
Uthi ke ngomunye ke unyasi ngise sikhulu kakhulu leso uthi ngomunye umnyaka omunye wala ma celebrate wafika egqoke econtsa ephelele egqoke into ngathi inamakhandlela uyebona uyebona lezi ngubo lezi ezimiswe njengokuthi ngathi ukuthi inamakhandlela
which brought a whole new meaning to the saying she really lit up the room.
Uthi kufundisi ke eke siqondi kahle lesi esizulwini. Kufundisi kahle ke isinikeza leyo timiningi kulesi sisho lesi sithi wakhanyisa indlu. Futhi wayiqhoka ekhanya.
But by far the strangest thing to happen at a Met Gala was in 2018.
Kodwa ke into engajwayelekile kakhulu kunazo zonke eyake yenzeka kulo mcimbi ileyo eyenzeka ngonyaka ka-2018.
The celebrity Kim Kardashian wore a gold Versace gown.
Usaziwayo lwasemshilo ngegama uthi wagqoka into eyayingajwayelekile igowni yegolide ebizayo.
And as she was walking through the museum, she saw a 2,100-year-old gold coffin from Egypt.
Uthi ke ngalenkathi ke ehamba ke la emuseum egqokile ke icwebezele emuhle kanjalo uthi wayeseqaphela uma ebheka wabona ibhokisi lomncwabo elihle kakhulu legolide elineminyaka eliyasayishila umfundisi.
She thought that they would make for a cute matching couple.
Wasecabanga ukuthi mhlambe naye mengasayithole nje ecishe ibe njalo ezofana nayo le.
So she broke museum rules and she took a photo of her with this mummy.
Waphula ke imithetho wase museum ukuthi akushuthwa khona, wathatha ke isithombe saleyo lokuzana ayibonga selo bhokisa elibona.
She put it on social media for the whole world to see.
Wafaka ke inkundleni zokuxhumana ukuze izwe lonke libone leso sithombe.
And carried on with the rest of her evening.
Waseqhubeka ke nosuku lwakhe ngalobo busuku.
She had no idea that she had just helped investigators locate the missing coffin of the priest Nejimak.
Wayengenamqondo lo wesifazane wayengenakuqonda lo wesifazane ukuthi ngokufaka nje kwakhe lesi sithombe sifaka lapha nenkundleni zoxhumana wayesesiza amaphoyisa noma abaseshi ababekade besesha iminyaka ngeminyaka kuseshwa leli bhokisi lalomphristi amshoyo umfundisi lalikade lalahleka.
Which was stolen from an Egyptian tomb in 2011.
Lali ntshontshiwe ke ngonyaka ka 2011 ntshontshwe eGibhithe ethuneni lakhona lakhishwa khona lantshontsho.
After tracking it for 7 years through the Middle East and into Germany, the trail went cold.
Emva kokuba libhekwe kakhulu iminyaka engango 7 libhekwa lingatholakala eMiddle East libhekwa endaweni zonke necala lelo nokulahleka kwalo kwase kuyinto nje esiya ngasekuzitshweni. Abantu sebekhohlwa yona.
And her act in a strange and unlikely way led to this gold coffin's rescue.
Kodwa ke esenzweni sakhe esingajwayelekile isaholele kuthenini kutholakale ibhokisi lalikade lilahlekile. Iyazwakala le nto bazalwane.
It was taken out of the hands of the Met Museum and returned to its rightful owners.
Ngenxa ke yesenzo sakhe ke lathathwa ke lelo bhokisi lelo lapha emuseum lalikade lalibekwe khona laphindiselwa kubaphathi balo noma kubanikazi balo bangempela.
And we've reached that moment in Exodus.
Sifike kuleso sigaba ke encwadini ka Exodus. Nikhona abazalwane.
The moment where Israel are finally taken out of the hand of Pharaoh.
Isikhathi la khona abantwana bakaNkulunkulu uIsrael besuswa khona esandleni sikaFaro.
And set apart to serve the Lord, their rightful owner.
Behlukaniselwa kuphela ukuba bakhonze badumise uNkulunkulu ongumdali wabo.
And right at the center of this.
Phakathi nendawo kwayo yonke lento.
Of this rescue is an act that is so strange it takes us by surprise.
Ukuphakathi nendawo kwakho lokusindisa kunesenzo esisithusayo esisimangalisayo.
It's the act of slaughtering the right lamb.
Isenzo leso sokubulala imvu efanele.
Eating it in the right way.
Ukuthi idliwe ngendlela efanele.
And painting its blood on the door frames of your house.
Ukuthi kubekwe igazi layo leyo mvu leyo laphayana empundweni wesicapha.
With the right paint brush.
Negazi layo ngathi kupendwa ngalo kufunakala kusetshenziswe ibrush elifanele.
A shrub called hyssop.
Lelo abalinikeza ngisho igama kusho ukuthi akwazi kuba yelinye ilelo ngqo elifunekayo.
I'm sure you'll agree with me that that is a strange and unlikely way to bring about a rescue.
Nesiqiniseko sokuthi ungavumelana nami ukuthi akuyona into ejwayelekile le eyenzeka la okuyindlela esijwayele yokuletha ukusindisa.
And what's more, these detailed instructions on how to sacrifice a lamb.
Zonke ke lezi zinto lezi esizibonayo la ezisinikeza ngokucacile ukuthi limele ukuba linikelwe kanjani iwundlu lomhlatshelo.
Seem to get in the way of a good story.
Ibukeka ngazuthi lama details lezi zinto ezincane ibukeka zingabalekile izona ezichazwa kakhulu endabeni ungaqhutshekwa nendaba sinikezwe zona.
That story is the mighty plagues that God is unleashing on Egypt.
Ima phakathi nendawo nendawo kwalento besikade siyibonile ngesonto edlule kaNkuluNkulu lethi inhluphe eyiningi eGibhithe siyakhumbula. uNkuluNkulu eshaya iGibhithe. Lama details lawa endlela okunikelwa ngayo imvu ngenxa yePhasika lelesizolibona ingena phakathi nendawo naleyo ndaba leyo. Ungaqhutshekwa nalezi inhluphe esiyibonayo.
Last week the bishop took us through the first 9 plagues.
Yesontele dlule sabona ku bishop babumthembu esithatha esiyisa kulezi inhlupho ezu 9 uNkulunkulu ashaya ngazo iGibhithe.
And with each plague there was an unmissable pattern.
Ukubona konke ke inhlupho uNkulunkulu ashaye ngayo iGibhithe kunendlela ethizo kwakwenzeka ngayo eqaphelekayo.
Step 1, Moses told Pharaoh that God was going to send a plague.
Into oqala nje eqaphelekayo ileyo ukuthi uNkulunkulu utshela uMose ukuthi uzothumela inhlupho eGibhithe.
Step 2, Pharaoh's heart was hardened and he refused to let them go.
Okwesibili oqaphelekayo lokuthi uFaro uqinisa inhliziyo yakhe uyenqaba ukudedela abantwana bakaNkulunkulu ukuba baphume.
So step 3, God did exactly what he said and sent the plague.
Okwesithathu iloko ukuthi uNkulunkulu wenza yona kanye lento abekade ithembisile ukuletha ijudgment noma ukwahlulela iGibhithe uyalishaya iGibhithe njengokuthembisa kwakhe.
And the more this went on, the more God ramped up the intensity and destruction.
Ngale nkathi lento loke yenzeka iphindaphinda uNkulunkulu beqinisa nezinhlupho kusho ukuthi inhlupho elandelayo ibingafana le uNkulunkulu abekade ilethile eqaleni le ezayo emva kwale ibiqina kakhulu beshaya kakhulu uNkulunkulu aqinisa isandla kwelandelayo.
Until we come to the 10th and final plague.
Sise sifike ke kule yeshumi okuyiyona eyokugcina inhlupheko uNkulunkulu ashaya ngayo iGibhithe.
And we see step 1 In Exodus chapter 11,
siyabonaka sahlukweni sika 11 lokuqala esikhulume ngakho.
Verse 4 to 6.
Can
you read that for us, please?
Kufundeka kanje, nasike istepu sokuqala esisibonayo. UMose wathi, usho kanje usimakade, phakama kwamabili, phakathi kwamabili ngizodabula kulo lonke iGibhithe. Wonke amazibulo eGibhithe azakufa. Kusukela ezibulweni likaFaro ohlezi esihlalweni sobukhosi kuya ezibulweni elizalwa ngowesifazane oyisigqila ogwedla isigayo nawo wonke amazibulo emfuyo. Kuzokuba nesililo esikhulu esingakaze sibe khona futhi esingayikuphinde sibe khona kulo lonke iGibhithe.
God threatens to kill the firstborn son.
UNkulunkulu uxwayisa ukuthi uzobulala bonke abantwana besilisa boqala.
And then we see step 2 coming after that in verse 10, which I will read in the English. It says, "The Lord hardened Pharaoh's heart, and he did not let the people of Israel go out of his land."
Kuthiwa ke lapha ke evesini lika 10 masibona khona istep sesibili ukuthi ke uNkulunkulu wayiqinisa inhliziyo kaFaro akazanga vuma uFaro ukuthi abantwana bakwaIsrayeli baphume ezweni lakhe.
And after this we are now expecting step 3.
Emva kwalokhu ke sesilindele lesisigaba sesithathu okuyisibhazalwane sikaNkulunkulu ahlulela njengokuthembisa kwakhe.
For God to send the plague.
Ukuthi uNkulunkulu uzokwahlulela ngenxa yokungalaleli kaFaro.
But we are left hanging.
Kodwa ke sishiyeka lapho ke silindile.
Only after 28 verses of Passover instructions do we get to step 3.
Sise sithole lokuhlulela kaNkulunkulu emva kwamavesi awu-28. La uNkulunkulu eseveza khona ukwehlulela kwakhe yini eyenzakalayo kulama verse wonke u-28 na aphazamisa lento esilindele ukuyibona uNkulunkulu enikeza imiyalelo maqondana nePhasika.
But it does happen.
Kodwa ke uyagcina kufikeni yilini la khona uNkulunkulu ehlulela.
In verse 29 to 31, those three verses.
Evesini lika 29 kuya ku 31, should I read?
No, we have read them.
Okay.
So the Lord acts as he said he was going to act.
UNkulunkulu uyasegcina isethembiso sakhe njengalokhu ubeshilo.
The 10th plague is the moment of defeat.
Lenhlupho yeshumi noma ka 10 eyokugcina eyokunqoba yila kunqotshwa khona uNkulunkulu enqoba khona.
Where Pharaoh waves the white flag.
Yila khona ke uFaro evuma ukuthi hayi ukuthula manje sengizwile.
Where Israel walk free.
Yila khona abantwana bakwaIsrael bephuma behamba bekhululekile eGibhithe.
Where finally the ruthless regime is toppled.
Yila khona umbuso onamandla udiliziwe waphucwa amandla.
Can you imagine this moment?
Awucabangeke ngalesi sikhathi. Cabanga lento eyenzakala eGibhithe kulesi sikhathi. Umbuso onamandla uchithiwe, uhlulekile.
And yet the writer leaves us no time to do that.
Kodwa kumbhali akasinikezi isikhathi esanele ukuba sikwazi ukucabanga ukuthi yini le yenzakala eGibhithe kulesi sikhathi.
He summarizes it in these three verses and then he just moves right along with the story.
Uyayifinqa nje ilento eyenzakalayo laphaya bese eqhubekela nendaba akasinikezi isikhathi esanele ukuba achaze ukuba kwenzakalani eGibhithe. Uyayifinqa nje emavesini amathathu bese yaqhubeka.
And it makes you wonder why he's written it like this.
Ukwenza ukuthi uzibuze ukuthi kungani ke enqume ukuba ayibhale kanjalo.
If the main point of the Exodus is about freedom from political oppression.
Uma ngabe ukuthi inhloso yakhe yokubhala ubhala ukuze asinikeze asenze sibone inkululeko kwezepolitiki bakhululekile ngokwezepolitiki abantwana bakwaIsrael.
Then he has written this all wrong.
Kusho ukuthi kuyabe chaza ukuthi uyibhale le ncwadi ngendlela wrong.
If this is that kind of story,
uma lesi kuyistory esinjalo leso esikhuluma ngenkululeko ngokwezepolitiki,
then Moses should have read Nelson Mandela's Long Walk to Freedom first.
Usho ukuthi Moses ke ngaphambi kokuba abhale incwadi bafanele afunde incwadi kaNelson Mandela le yaseshilo umfundisi.
But as we've said throughout this series,
kodwa ke njengalokhu usishilo kulezi ntshumayelo,
the main point of the Exodus is not freedom or anything else.
Ukuthi iphuze lisemqoka kule ncwadi akusiyona inkululeko, yezwakala bazalwane. Iphuze lisemqoka kule ncwadi akusiyona inkululeko.
It's to make the Lord known.
Kodwa yini na ukwenza uNkulunkulu azeke? Yini bazalwane? Ukwenza uNkulunkulu azeke.
And it's for that reason that the main focus of Israel's rescue is a Passover lamb.
Yingakho ke bazalwane inkululeko yabantwana bakwaIsrael bephuma eGibhithe behamba noma kukhulu kangako kodwa kugqame kakhulu indaba yePasika ngoba kusizovezelwa nguNkulunkulu.
We're going to see how the Passover sets up a rescue template.
Sizobona kubazalwane ukuthi leli phasika liveza kanjani uhlelo lwentsindiso ukuthi intsindiso yenzeka kanjani.
So that we will not miss the real rescue that Christ has come to bring.
Ukuze singaphuthelwa ukubona noma ukugxilisa amehlo ethu kwintsindiso uKristu Jesu azosenzela yona.
The Passover is the Lord making known his one salvation plan through Jesus.
IPasika icebo likaNkulunkulu, uNkulunkulu eveza icebo lakhe ngentsindiso ngendodana yakhe uKristu Jesu.
So as we take a closer look at verses 1 to 28,
uma ngabe sigxila kuverse 1 siya evesini lika 28.
This strange ritual is going to explain.
Lo mnikelo lowenziwayo la wemvu noma wekundlo wenzakalayo wona ozosichazela kabanzi.
What God is rescuing them from?
Ukuthi uNkulunkulu maye basindisa ubasindisa kwini?
How this lamb is going to rescue them?
Ukuthi nalentsindiso izokwenzeka kanjani ngaleli wundlu?
And why this rescue must be remembered?
Nokuthi kungani lokusindisa kumelwe ukuba kukhunjulwe?
So to answer that first question, what is God rescuing them from?
Umbuzo wethu oqala ke ilo othi yini le uNkulunkulu abasindisa kuyo?
Here is my first answer.
Nanso ke impendulo yethu yokuqala.
The Lord rescues his people from his deadly judgment.
Iphuzu lethu lokuqala lithi uNkulunkulu ukhulula abantu bakhe ekwahluleleni kwakhe okubulalayo.
So far, the plagues have done a good job of making a distinction between the Egyptians and the Israelites.
Esisakubonile kuze kube manje ukuthi inhlupho lezi efakwe uNkulunkulu eGibhithe ziveze umehluko omuhle phakathi kwesizwe sikaNkulunkulu Israel kanjalo nabaseGibhithe.
You'll remember from last week that the plague of hail fell on the Egyptians, but it was clear skies for Israel.
Uzokumbula ke ngesonto ledlule ukuthi isiqhotho lesi esashaya uNkulunkulu ashaya ngaso iGibhithe sashaya eGibhithe kodwa mawuthi mawubhekisa amehlo ngapha kwaIsrael kwakomile nje ezulwini kunganethi imvula kungenzeki lutho.
When pitch darkness came over the Egyptians,
ngenkathi kufika ubumnyama obukhulu eGibhithe,
the Israelites were out in their pool chairs getting a suntan.
Abantwana bakwaIsrael babehambela nje kukhanya kumnandi beyidlalela ebhishi.
Imagine with me for a moment what it would be like if there were insurance companies in those days. The insurance policy questionnaire would have been very short. There'd be none of this, do you smoke? Have you ever been convicted of a crime? Where do you park your car in the day? Just one question. Are you an Egyptian or an Israelite? If the answer is Egyptian, application denied. If the answer is Israelite, welcome to
Outsurance,
where Israelites always get something out. But you see, with the 10th plague, all of that now changes. God is saying every firstborn from every house, whether it's Egyptian or Israelite, is going to die. Doesn't matter who you are now, from this point on, nobody is getting life insurance. And suddenly, Israel's biggest problem is not Pharaoh's cruel slavery.
It's
Yahweh's judgment of death. But why? Why is Yahweh doing this? What is this telling us? It's telling us that the world cannot be neatly divided into victims and victimizers. Into the innocent and the evil. Because when we stand before God, we are all equally deserving of deadly judgment.
Ngoba sonke mangabe sima phambi kaNkuluNkulunkulu ongcwele, sonke sifanelwe ukufa ngenxa yezono zethu. Nikhona bazalwane. Sonke silifanele ulaka likaNkuluNkulu ukufa ngenxa yezono zethu.
We don't have time to read it, but Ezekiel 20, if you're taking notes, Ezekiel 20.
Uzoyibona leyo nto ke mawubhala phansi encwadini kaHezekiah esahlukweni sika 20.
Verses 4-8. It reveals to us why Israel deserved God's death sentence. Says God said to them, I have come to rescue you from slavery. Now stop worshipping the false gods of Egypt. And we're told they were unwilling to listen to the Lord.
Siyatshelwa ukuthi abazange baze bafune ukumlalela uNkulunkulu, baqinisa intamo zabo, baba ntamo zilukhuni, bangamlalela uNkulunkulu.
Which is ironic because that sounds like it could have come out of Pharaoh's mouth.
Kuyinto ethusayo ke leyo ngoba kuyona into ilindele kubazalwane leyo esizweni sikaNkulunkulu Israel, into ilindele leyo kuFarao.
When Israel get to Mount Sinai and they bow down to a golden calf.
Uma abantwana bankunkulu befika entabeni yaseSinai beguqa phambi kwethole legolide belikhonza.
That's not a new hobby that they picked up in the wilderness.
Akuyona into abayifunde lapho nje ehlathini le abekade bengayazi. Akuyona into eqala lapho.
It's them returning to their old ways in Egypt.
Ibona ke bephindela endleleni zabo zakudala abazijwayele eGibhithe zokukhonza abanye uNkulunkulu.
When it comes to how they treat the Lord.
Uma ngabe kuziwe ekuthenini baphendula kanjani noma baphila kanjani kuNkulunkulu wabo.
Israel and Egypt are in the same boat.
Abantwana bakwaIsrayeli, iyazwakala lento bazalwane. Abantwana bakwaIsrayeli namaGibhithe bafana ncama shi phambi kaNkulunkulu ngenxa yesono. Bayizoni bonke.
So when they do walk out of that land,
uma ngabe ke bephuma lapho uNkulunkulu ebakhipha kuleyo mhlaba.
They will know that the only difference between them and Egypt.
Bazokwazi bazalwane bami ukuthi umehluko phakathi kwabo namaGibhithe
is the overflowing mercy of God.
Umusa kaNkulunkulu ochichimayo. Ayingoba bengcono. Umusa kaNkulunkulu ochichimayo phezu kwempilo zabo.
God's justice would bury them right there.
Ulaka lukaNkulunkulu noma ukulunga kaNkulunkulu kungabagqiba khona labe khona ngendlela abayizoni ngakhona.
But God's mercy is what will rescue them from death.
Kodwa ke umusa kaNkulunkulu ochichimayo ufuna ukubakhulule kufeni kwabo.
What should we take away from this for today?
Umbuzo uthi yini esingayithatha kulesi sifundo namhlanje bazalwane na?
And there's a sense in which we live our lives between the warning that the 10th plague is coming and its arrival.
Ukona lento yokuthi bazalwane kunesinalesixwayisi sikhona ukuthi siphile esikhathini lakho noma phakathi nendawo kwaso lesi sixwayiso nokufika nokwenzeka kwaso. Sixwayiso nokufezekiswa kwaso siphakathi nendawo.
And any person who has not been rescued may be minutes away from midnight.
Umuntu ongakahlengwa, umuntu ongakasindiswa, kungenzeka ukuba useseduze kakhulu bafinyelele lapho ekwahlulelweni.
The Bible tells us there is another death coming after physical death.
IBhayibheli isitshela ngokucacile ukuthi kukhona okunye ukufa okukhona emva kokufa kokuqala.
It's the second death.
Ukufa kwesibili.
Where God eternally pours out his just anger on sinners.
La uNkulunkulu inguna phakade ethela ulaka lwakhe oluphinda phindiwe phezu kwezoni. Inguna phakade.
It's called hell.
Leyo ndawo ibizwa ukuthi sesihogweni.
I say this with a heavy heart.
Usho lokhu ngenhliziyo ke ezwele sisindo.
The collective cry that the Egyptians let out when they found their firstborn dead.
Lokuya kukhala okukhulu esasililo esikhulu esisegibhithe mangabe bethola ukuthi wonke amazibula khona afile
is nothing by comparison to the weeping and gnashing of teeth that will haunt the hallways of hell.
Uthi kumfundisi akuyilutho lesasililo uma usiqhathanisa nokukhala nokugedla kwamazinyo okuyokwenzeka kubantu esihogweni. Akulutho lokuyakhala.
That is what unbelievers need to be rescued from.
uma ngabe ungakholwa inkosi uJesu ileyo nto odinga ukukhululwa kuyona mhlobo wami ilolo lako olunjalo.
It's minutes away from midnight.
Usondele kakhulu, usondele kakhulu kuleso sikhathi uma ungakholwa inkosi uJesu.
And so surely we must warn them.
Simele bazane bami ukuba sibaxwayise abahlobo bethu abangakholwa, abantu abangamazi uJesu ukuba usondele kakhulu ekufeni kwesibili. Kufakwa phakathi ulaka likaNkulunkulu. Baxwayise abantu ngaleyo nto.
Of the danger that they are in with all compassion and urgency.
Ukuthi nje ngothando bazane nangesineke. Sibancenge, sibatshele, bancengisise ngalolu thando likaNkulunkulu. Uthi uma ngabe ungenalo, uye endaweni ebuhlungu kakhulu.
And to change the mood slightly.
Ukuthi nje ngishintshe imood kancane.
As Christians, this is what you've been rescued from.
Uma ngabe uyakholwa, iyona kanye indawo leyo uNkulunkulu akusindise kuyona.
Eternal death.
Ukufa okungunaphakade.
And so surely we must thank God every day for his mercy.
Simeleke bazalwane ukuba le nto isenze simubonge uNkulunkulu ntsuku zonke ngenxa yensindiso yakhe. Kodwa nikhona bazalwane.
With all humility.
Nako bonke ukuzithoba.
Because that is the only difference between us and our unsaved neighbors.
Ngoba iwona mehluko loyo kuphela ophakathi kwethu nomakhelwane bethu abangamazi uJesu. Ukuthi asiye kulahlweni.
The Lord will rescue his people from deadly judgment.
UNkulunkulu uzobasindisa abantu bakhe ekuhluleleni okubulalayo.
The question is, how will he do that?
Umbuzo ke uthi uNkulunkulu uzoyenza kanjani le ntsindiso na?
And that's where our second heading comes in.
Iphuzu lethu lesibili lizosinikeza ke impendulo kuloyo mbuzo.
The Lord rescues his people by faith in his substitute.
Lithi ke uNkulunkulu usindisa noma ukhulula abantu bakhe ngokukholwa kulo iwundlu elifa endaweni yabo.
God provides his step-by-step instructions on how to sacrifice a lamb.
UNkulunkulu unikeza lonke ulwazi ngalunye 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 ukuthi kuzokwenziwa kanjani ukuhlatshwa kwewundlu noma ukunikelwa kwalo.
That is Israel's way of escape.
Iyona ke indlela le abantwana baka-Israel abasindiswa ngayo.
Now when you read the these first 28 verses, you look at everything they have to do.
Uma ubheka la mavesi awu 28 ubheka zonke lezi zinto okufanele ukuba bazenze.
It can seem, can't it, that God is being unnecessarily picky.
Ungenzeka kubukeke engazuthi engathi uNkulunkulu uyakhetha kakhulu ufuna izinto ezithize ezinyakayifuni.
I mean, first off, it can't just be any lamb.
Oqala nje sibonayo ukuthi akwazi ukuba yena noma iliphi iwundlu.
Verse 5 says it has to be a male without any blemish.
Verse 5 futhi kufanele kube iwundlu elingenasici.
Perfect.
Elingenasici elingangcolile ngalutho.
And you think, really, like, why does that matter?
Uyasibuza ukuthi kungani kufanele kube iwundlu elingenasici na?
Until you realize that this lamb is standing in for the firstborn son.
Uzohamba nalo mcabango uzofinyelele eqondeni ukuthi lelo wundlu yingoba limele amazibulo. Abantwana laba besilisa bokuqala.
Only a perfect sacrifice would be an acceptable replacement.
Umnikelo ophelele omuhle uphela ozokwamkeleka emehlweni kaNkulunkulu ukuba usindise lamazibulo.
In verse 6 we learn that you can't just kill it whenever you want.
Ebesini lika 6 siyathola ukuthi awukwazi ukulibulala nje noma yinini la wena ufuna khona.
It has to die on the evening of the 14th.
Limelo kuba life ngobusuku lobubentu kwezu 14, umhla ka 14.
That seems pedantic.
Loko bekubuye ngazuthi usinikeza ucacisa kakhulu ukuthi yini le ayifunayo. Akasho ukuthi noma yini noma ingaluphi ucacisa kabanzi ukuthi yini ekuzonikelwa ngayo nini.
Until you realize that that is the night of the plague.
Izokwenza lento ungaqondi uze ufinyelele la khona uqonda kahle kahle lo usuku lolu olukhethiwe ukuthi iwundlu lizofa ngalo usuku lolu uNkulunkulu azohlulela ngalo.
When the firstborn son is supposed to die.
Lobu busuku la khona mazibulo wonke amelo kuba afi.
Okay, it's starting to make sense now.
Isiyaqala ke ucaca kancane manje.
But one more question, why isn't killing the lamb enough?
Umbuzo omunye nginawo lo ukuthi ingani ukubula kweundlu kunganele.
Verse 7 says you have to paint its blood all over your doorposts.
Uthiwa ke evesini lika 7 uthiwa bamele ukuthatha ingxenye yegazi balibheke ezintsikeni zesicapha noma zomnyango.
Which sounds gruesome and a bit over the top.
Ubuye ngazuthi nakhona kuyinto nje usinikeza ulwazi olucacile kakhulu ukuthi yini le ayifunayo. Akasho ukuthi noma yini uyakutshela ukuthi enza kanjani.
Until you realize that the blood is the sign that death has already visited that house.
Uzoze uhambe nalowo mcabango uze ufinyelele eqondeni ukuthi isizathu efuna ukuthi igazi libheqe kanjalo ebondleni noma ezintikeni zomnyango yingoba ufuna ucace ukuthi ukufa sekudlulile lapho.
Verse 23 makes that point if you can read it for us.
Ephesians 23. Ngokuba usimakade uzokwendlula ashaye igibhithe. Kuyothi lapho ebona igazi emakhothameni nasezintsikeni zeminyango usimakade awedlule lowo mnyango angamvumeli umbhubhisi ukuba eze ezindlini zenu ukuba abhubhise.
The lamb has died so that the firstborn can live.
Njengoba kunegazi nje ingoba imvu lifile ukuze amazibulo akulowo musa aphile.
One commentator says in every home through Egypt and Israel.
Omunye umbhali ke uthi ke kuyona yonke imizi esizweni sakwa Israel kanjalo nasizweni samaGibhithe.
The death count is the same.
Uthi ukufa kwakulingana.
The following morning there is a corpse.
Uthi ngakusasa ekseni ukuthi kunezidumbu.
The only question is it a lamb or is it a person?
Umbuzo uthi ukulingana kwalezidumbu ngabe iwundlu noma isidumbu somuntu ufeni kulomndeni.
And so it turns out that all of these detailed instructions are serving one big point.
Lokhu kusinikeza mase sibuka yonke lento sesibuka yonke isitshela ukuthi zonke lezi zinto ezichazwayo lama details esinikezwa wona afuna ukusinikeza iphuze elilodwa.
The way God rescues his people from death is through the death of a substitute.
Ile yokuthi indlela uNkulunkulu anikeza ngayo insindiso ukuthi kufe into ethize endaweni yakho. Ngizokala bazalwane, ukuze wena usindiswe kufanele kube khona okuzofa endaweni yakho.
That's the rescue template.
Yona indlela insindiso eyenzeka ngayo leyo.
That's the rescue the Lord is making known to us.
Ileyo insindiso uNkulunkulu ayazisayo kuthina.
There's just one problem.
Kunenkinga eyodwa.
And maybe this is a question for you.
Kungenzeka ukuba futhi mhlambe leyo nkinga iwumbuzo kuwena.
How can an animal's life be a real substitute for a human being?
Uthi umfundisi umbuzo yilo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi isilwane sangampela isilwane sibe umnikelo owanele okwazi ukusindisa impilo yomuntu. Isilwane kufe sona esigabeni soba ngabe kufa umuntu, yenzeka kanjani leyo nto?
How can the blood of livestock take away human sin?
Kwenzeka kanjani ukuthi igazi lesilwane silwanyana nje silwane libe namandla okususa izono zomuntu?
And the answer, of course, is that it can't.
Impendulo ileyo ukuthi alikwazi igazi lesilwane ukwenza lokho.
Until you realize that God intended it to be the placeholder for the one who can.
Ukuze uzufinyelela uzoqonda khona ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ngokumisa leyo ndlela leyo yokusindisa waye kade enzela ukukhomba, waye kade banikeza isibonelo sensindiso enkulu ezokwenzeka, yayisibonelo leya.
The Passover lamb is how we know who we are looking for.
Iwundlu lephasika indlela esazi ngayo ukuthi ubani esimfunayo.
The real sacrifice.
Lo ongumhlatshelo weqiniso ongakwazi ukusindisa.
Who rescues God's people from death.
Loyo ozokhipha abantu bakaNkulunkulu ekufeni.
He is on the way.
Usendleleni. Yayisho njalo leya nto kwenzeka ukuthi ukhona usendleleni ozosindisa abantu bakaNkulunkulu ezonweni zabo.
Centuries and centuries go by.
Adlulaka isikhathi, adlula isikhathi ke iminyaka eminingi idlula.
Until one day a baptizer named John points and says.
Kwaze kwafika isikhathi la khona umbhabhadisi othize ogama lakhe linguJohane wakhomba umuntu wathi,
"Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world."
Wakhomba wathi, "Beka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zethu."
How do we know that his death on the cross is God's rescue?
Sazi kanjani ukuthi ukufa kwakhe esiphambanweni ukusindisa kaNkulunkulu na?
We go back to Exodus 12.
Siyahlehla siye encwadini kaExodus sasibona sika 12.
And we ask.
Sibuza umbuzo.
What lamb is this?
Kuthi liphi leli wundlu leli?
And 1 Peter 1:19 tells us Christ is the lamb without blemish or spot.
Bese ke incwadini kaPetru oqala sasibona sika 2 wasitshela ukuthi uJesu Kristu uyena lo oyileli wundlu elingenasici. UJesu.
The sinless Son of God is the perfect sacrifice.
Indodana kaNkulunkulu engenasono iyona elethe ukusindisa.
The only one that is acceptable to take the place of sinners.
Yena yedwa owamkelekile kuNkulunkulu kubathatha indawo yezoni.
And then we say this is looking promising, but another question, when did he die?
Sithi lento iyathembisa siyayizwa kodwa omunye umbuzo uthi wafa nini ke?
Matthew 26 verse 2 says that on all the days that Jesus could have died, he was crucified on the Passover.
Iyazwakala lento bazalwane. Athi ke uMateyu lesahluka umfundisi ashilo ukuthi uJesu okunokuba afe nje noma ngabe ilupho olunye usuku wafa ngalo usuku lwePhasika. Leya imvu iyakhomba, ikhomba indoda ethize elethe insindiso.
Okay, this is looking good.
Ibukeka kahle ke le ndaba.
But tell us, what can his blood do?
Umbuzo uthi yini le engenziwa igazi lakhe na?
And 1 John 1 verse 7 says, the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin.
Bese ke incwadi kaJohane lamavesi umfundisi asewashila sitshele ngokucacile uJohane ukuthi igazi likaJesu liyasihlenga kuzo zonke izono zethu. Liyasihlanza, linamandla okusihlanza igazi likaJesu ezonweni zethu.
And in case we still have doubts about what is happening on the cross,
Paul comes out and he just says it. 1 Corinthians 5:7. Christ, our Passover lamb, has been sacrificed.
UJesu iPasika lethu hlatshiwe. Kodwa ngikhona bazalwane.
Jesus perfectly fits the rescue template.
UJesu kulento esiyibona lapha yana kulesiya sifaniso esisibona lapha yana kuExodus ungena khaxa uJesu uye ngqo lo faniswa lapha ya.
He substituted himself.
UJesu yena wathatha indawo.
So that God's deadly judgment that was meant to fall on his people throughout history.
Ukuze ukwehlulela kaNkuluNkulu okwakumele ukuba kuwele phezu kwabantu bonke emlandweni.
Came down on him.
Wawela kuJesu bazalwane.
This gospel message is the way we escape God's judgment in hell.
Lo myalezo wevangeli yona ndlela ke leyo esibalekela ngayo ulaka likaNkuluNkulu.
But it must be responded to.
Kodwa kubiza ukuba siphendule kulona. Nikhona bazalwane. Kubiza ukuba siphendule kulona.
Israel were given the way to escape Egypt.
Abantwana bakwaIsrael babenikeziwe indlela yokuphuma eGibhithe.
But it only rescued them when they responded to it.
Kodwa yabasindisa kuphela ngenkathi bephendula kuyona. Yezwakala bazalwane, ngenkathi belalela bephendula kuloko kwakuthiwa bakwenza.
It would have done them no good to hear those instructions from Moses.
Wabungekubasize ngalutho ukuthi balalele yonke leya myalelo uNkulunkulu ayinikeze bona ngomlomo kaMoses.
And discuss it amongst themselves with great interest.
Bayixoxe komunye nakomunye nje bekhombisa ukuyithakasela nje ukuyijabulela bekhuluma ngayo.
And agree with others that this is going to work.
Bevumelana ukuthi hayi impela lento le izosebenza lento.
Even going around to other houses and encouraging them to do it.
Beya nakweminye imizi bengqongqoze eminyango yabo bebakhuthaza ukuthi hayi asiyenzeni lento.
Would have done you no good.
Yayingeke ize isize ngalutho.
If at midnight there was no lamb's blood on your doorpost.
Uma ngabe igazi lewundla lalingekho esiqabhini sakho yayingeke ikusize ngalutho lolo lwazi oluzwile.
Faith in God's rescue plan.
Ukukholwa ecebeni likaNkuluNkulu lokusindisa.
Will mean that one obeys the instructions.
Kusho ukuthi umuntu uyalalela imiyalelo kaNkuluNkulu. Nikhona bazalwane. Amen.
Anything else, however great it might look, is not saving faith.
Yonke enye into noma ngabe kuthiwa yinhle inkulu kangakanani ayisindisi ayilethi ukusindisa.
It's possible to come to church every Sunday.
Kungenzeka ukuthi uze esontweni njalo ngesonto.
And hear the rescue plan preached.
Uzwe ngalecebo kaNkuluNkulu lokusindisa njalo ngamaSunday uyayizwa leyo nto.
And discuss it with others in fellowship.
Uyixoxe nabantu mase siphumile sesinetiye ngaphandle uyikhulume nabantu utshela abantu ukuba uyithanda kanjani lento oyizwile.
Nod your head in agreement in the pews.
Nivumelane uvume uzuvume nje uhleli phansi uyilalela intshumelo uvume ngekhanda.
Encourage others here to follow it.
Uze unquse nabanye ubancinci ukuthi hayi asilandeleni lento esizwayo.
And never obey the instructions yourself.
Kodwa ungayilaleli wena. Ungayilaleli. Uyizwe kodwa ungayilaleli. Nomehluko phakathi kokuzwa nokulalela. Ulalela ukwenza lento okuthiwa yenze.
The gospel message comes with instructions.
Umyalezo wevangeli uza nomyalelo. Uza nento omele ukuyenza.
Jesus gave them to us. Repent
and believe. That is how Christ becomes your substitute. And his blood is applied to you.
Igazi lakhe uJesu ke libhekwe kuwe usindiswe ke usindiswa yigazi lika Jesu.
Repentance is saying goodbye to your old life of sin.
Ukuphenduka kusho ukuthi bye bye ezonweni zakho endleleni yakho obuphila ngayo ngaphambi kokuhlangana noJesu.
Just as Israel had to say goodbye to Egypt. Which had been their home for
430 years.
Faith is taking God at his instructions.
Ukukholwa ukwenza lento uNkulunkulu athi yenze. Yilokho ukukholwa bazalwana. uNkulunkulu usho umlomo uthi ngiyakholwa. Ukwenza izwi likaNkulunkulu.
It's staking all of your hope in his substitute.
Ukubeka ithemba lakho kuloyo othathe indawo yakho.
The Lord Jesus Christ.
INkosi uJesu.
Have you done that?
Umbuzo uthi ingabe usukwenzile yini lokho?
Have you personally repented and trusted in the gospel?
Ngabe wena siqu sakho usuphendukile yini ezonweni zakho? Wayekhola iNkosi uJesu, wayithemba iNkosi uJesu na.
My final heading this morning is that the Lord's rescue must be remembered by his people.
Kuzo lethu lokugcina namhlanje ekuseni lithi ukukhulula kaNkulunkulu kumele kukhunjulwe ngabantu bakhe.
The Passover is such an important event.
IPasika isi into ebaluleke kakhulu.
That God changes their whole calendar.
Ebaluleke ngalendlela yokuthi yashintsha ikhalenda labo lonke.
Time starts now.
Isikhathi siqala manje.
You see that in verse 2, this month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you.
Uyibeka ngokucacileke ukuthi evesini lika 2 ukuthi lenyanga le iyakuba uphawu kini lokuqala lwenyanga, iyakuba inyanga yokuqala yonyaka wenu.
It makes sense, a new calendar for a new life.
Yawenza kumqondo ukuthi ikhalenda elisha lempilo entsha. Njengalokhu usunempilo entsha, unekhalenda futhi elisha.
And on excuse me. On this new calendar, God immediately fills in two important dates.
Kuleli khalenda leli elibalulekile asebenalo lokusebephila impilo entsha, uNkulunkulu ufaka ama dates amabili, izinsuku ezimbili ezibalulekile.
That were to be celebrated by Israel every year.
Ezimelo kuba abantwana bakwa Israel bazibungaze minyaka yonke.
The Passover festival.
Yilo umkhosi wePasika.
And the feast of unleavened bread.
Kanjalo ke futhi nomcimbi lo okuba nawo wesinkwa singenavubele.
These are holy days, or holidays, as we call it. And they both go over several days. Overlapping by one day. So that the last day of the Passover festival is the first day of the Unleavened Bread festival. This overlapping day was the day Israel were brought out of Egypt. On this day, each year, every generation of Israelites were to sit down for a meal. Where a lamb and unleavened bread were to be served. Both of them had a meaning that was tied to the Exodus story. And the parents were supposed to explain that meaning to their children. And in that way, what the Lord had done would be remembered from generation to generation. To see this, just turn to Exodus 13, verse 8. So there you see it. This is how you remember what God did in the past. Now I want to say there's more going on than that. They are remembering a past event, but they're doing more than that. When they have that meal, they are actually reliving it in the present, as one commentator says. As they reenact the Exodus story, they are participating in it as if they were there that night themselves. And in a real sense, they were. Because God doesn't change, He stays the same. The same powerful, merciful, rescuing God that He showed Himself to be at the Passover is their God. And everything that that first Exodus generation could say about themselves, is true for each generation after them. They are God's redeemed people. By participating in the meal, they are reminded of who God is. Not just who He was, And they are reminded of who they are. Every time Robin, my wife, and I attend a wedding, we do two kinds of remembering. Automatically, it just happens. There's that remembering of the past, your own wedding day. We can't help but look back to 12 and a half years ago when it was us standing there. And maybe sometimes when you get home, we'll open the wedding album and we'll share a story about this or that. You know, what your funny uncle did. But then there is another kind of remembering. It happens to us when the couple are saying their vows. I feel as if I've just got married all over again. I am reliving this. Because you forget how big those words are. That you actually said this to another human being. And they took you seriously. I'm joking. don't translate that. You're reminded of how deep this relationship goes. The extent of our commitment to one another. And I find that sobering and humbling and wonderful and strengthening and renewing and joyful and a cause for thanksgiving. Now, friends, isn't that how you feel with your Lord whenever you take his supper? Yes, it's that remembering of the past. What the bread and the wine mean in the story of what Jesus did for me. But it's also that remembering that I am a participant in this meal. That right now I eat and drink with him. Yeah. That is as close a fellowship as the disciples had on that first Lord's Supper. It's that remembering of how deep this relationship goes. The extent of Christ's commitment to me. The mercy and the love that he shows me to rescue me. From eternal death, I am right now experiencing eternal life that will carry on into the future. And I find that I am left humbled and thankful and renewed and strengthened in my faith all over again. If this is the relationship that you enjoy with the Lord, you're invited to join me at this table now.